long, yeah.
Nobody bought them.
2026.
With the wheelers.
It's the boy, Drex. Huh?
Choma puso golo, wachimbombo chambuye. Weta muni kali pilolo, muni dalisa. Ambuye muni zonte. Nokali chomtanga muka mudaliza. Ambuye ninga tote. Panjita yenu mweleza ni pempa pamlaini wa sugar ni sashote. Nyujila munjila PPP. Basa kila mwine bapeza, yes it's me. Sonjela manyumba mayadi. Basa kila mwine bapeza, yes it's me. E plasma pasi kuskulu mu graduation gown. Bapeza, yes it's me. Chikwa team kachisi, akwatila nindani, I guess it's me. Blessings follow me, I declare and I decree. Chino chaka kaleza mzajiona, vazukulu vamfwiti. Blessings follow me, I declare and I decree. To be wealthy and healthy and happiness upon my family.
Waka pike kono mbate hapa wena upikako.
Wapikako, si hapa leno wapikako.
Aze nzole na kuti. Tuza kapika koma njezi hapa we wapikako.
2026, ladies and gentlemen, let's go.
Chauta ti mundu hawe ya mama mapengo. Senga hali niwe nekele. Aze yata te mundu hawe na kula ema wapo. Sina muminga za kiti kose. Somebody tambala la
Kuna kunipundiliza, ezo nina kulibi, we uzaenda, yeah. Sashitaza kuzi, kari mili leta waka kele, kupize kunikambilila. But one thing you should keep in mind is Mulungu sama kona kwano, alipose ama fika kwato. Nintawe chapeda nene za jato.
Inevezo ni kanda, hapabama ni konka. Mulungu wapanda ni dalisa. Inevezo ni kanda, hapabama ni konka. Mulungwa banane dalita. Avaleti Tegwa kapike kono mbate hapa wena upika. Aze nzole na kuti. Suza kapika koma chesi hapa we wapika. Chauta ti mtu wawe amanga mapeko. Senga hali niwe nitele.
Let's go!
Jacka all stars. Zambia, yo.
Money, they're just robots. Big Mac. Mr. Robot Sakat.
Exclusive from queenjams.com.